ungajabuleli indoatholekalula sebenza kanzima usebenze impilo yakho into etholekalula futhi ohamba kalula hayi vani nento etholekalula ungajabuleli indoatholekalula sebenza kanzima usebenze impilo yakho into etholekalula futhi ohamba kalula
Mabafana no magulku,
mabumelelo siyaya,
tina siyaya,
oh siyaya.